kwa leze moyo meutawala. Nijoni pida wa unilegeze nipate kulala.
You're my girl and I love ya. Tena umenikamata. You're my girl and I love ya.
Ade, ade, adede. Moyo wangu shopiti ya dengi. Ade, ade, adede. Na wene wivu wate wajinyongi. Ade, ade, adede. Na kupaleo kesho usiende. Ade, ade, adede. Na wene wivu wate wajinyongi. Ipulize kama moto ipoe. Bomba bomba maji maji litoe. Kama mwizi kama vipi nisakoe. Maesabu basi ni kokotoe.
Sentence na kumisi boy. Tani ya moyo wangu mejifungia. Kukuwache sora hisi boy. Mana na enjoy hii dunia. Sentence na kumisi boy. Tani ya moyo wangu mejifungia. Kukuwache sora hisi boy. Mana na enjoy.
You're my girl and I love ya. You're my girl and I love ya. Tena umenikamata. You're my girl and I love ya.
Ade, ade, adede. Moyo wangu shopiti ya dengi. Ade, ade, adede. Na wene wivu wate wajinyongi.
Mix.